Urwandiko rwa Yuda. Jewe Yuda, umugaragu wa Yesu Kristo, aba n'umuvandimwe wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe mugakundwa n'Imana Data kandi mukarindwa na Yesu Kristo. Imana ibagirira imbabazi, ibaha amahoro n'urukundo bisesuye. Nshuti nkunda, nari nsanzwe mfite ishyaka ryo kubandikira ibyerekeye agakiza dusangiye, none mbonye ko ari ngombwa kubikora ngo mbatere umwete wo kurwanira ibyerekeye Kristo twemera. Ibyo Imana yabishinze intore zayo rimwe rizima, hari abantu basuzuguye Imana baseseye muri mwe rwihishwa, ibyerekeye ubuntu tugirirwa n'Imana yacu babihindura ukundi kugira ngo bishyigikire ubwomanzi bwabo kandi bagahinyura Umwami wacu Yesu Kristo ari we Databuja umwe rukumbi. Iteka bazacirwa ryanditswe kuva kera. Nubwo ibyo byose mubizi, ndashaka kubibutsa ko Nyagasani yarokoye Abisirayeli akabavana mu Misiri, ariko hanyuma agatsemba abatamwemeraga. Mwibuke n'abamarayika batagumye mu myanya Imana yabahaye, maze bakivana ahasusurutse, barindiwe mu mwijima, baboheshejwe iminyururu ihoraho iteka, bategereje kuzacirwa urubanza kuri wa munsi ukomeye. Mwibuke na Sodoma na Gomora n'imijyi yari hakikije, ukuntu abaturage baho batwawe n'ubusambanyi no guhuza ibitsina bimwe. Bahawe igihano cy'umuriro w'iteka ngo bibere bose urugero. Na ba bandi niko babigenza, bagira ibizozi bituma bangiza imibiri yabo, bagasuzugura ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, bakanatuka ibyitwa ibinyakuzo byo mu ijuru. Nyamara na Mikayeli umumarayika mukuru igihe yajyaga impaka na Satani baburana umurambo wa Musa, ntiyahangaye gucira Satani urubanza amutuka, ahubwo yaravuze ati, Nyagasani nagukangara. Ariko abo bantu bapfa gutuka icyo batazi cyose, naho ibyo bazi bituruka kuri kamere yabo, kimwe n'inyamaswa zitagira ubwenge ni nabyo biboreka. Bazabona ishyano, banyuze mu nzira ya Kayini, bakohokera mu buyobe bw'Abaramu ari inyungu bakurikiranye, bagatikirira mu myivumbagatanyo nkakora, nibo baza kwangiza ugusangira kwa kivandimwe mugira. Basangira namwe ntacyo bishisha, n'abashumba birwanaho ubwabo, n'ibicu bihuherwa n'umuyaga ntibigusha imvura, n'ibiti bitera imbuto no mu gihe cy'isarura bikumirana bikanaranduka, n'umuhengeri wo mu nyanja warubiye ukavundereza ifuro ry'ibiteye isoni bakora, n'inyenyeri zizerera zagenewe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Henoki uwa karindwi mu masekuruza kuva kuri Adamu yahanuye iby'abo bantu agira ati,
dore Nyagasani azanye n'intore z'ibihumbi n'ibihumbi, aje gucira abantu bose urubanza no gushinja abatubaha Imana bose ibyo bakoze byose byo kuyisuzugura n'ibitutsi abanyabyaha bayitutse.
Abantu bahora bijujuta binuba, bagengwa n'irari ryabo, bahora mu magambo y'ubwirasi kandi bakaryoshya ryoshya abo bashakaho inyungu. Nyamara mwebweho nshuti nkunda, mwibuke ibyanuwe kera n'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo zarababwiye ziti, mu minsi y'imeruka hazaduka abakobanyi bakurikiza irari ribatera gusuzugura Imana. Abo ni ba bantu bazana kwicamo ibice, bagengwa na kamere yabo, ntibagengwa na mwuka w'Imana. Ariko mwebweho nshuti nkunda, mugumye mwishingikirize ku byerekeye Kristo twemera bitagira amakemwa, musenge muvugishwa na mwuka muziranenge, kandi muhame mu rukundo rw'Imana mutegereje ko Umwami wacu Yesu Kristo abageza ku bugingo buhoraho kubera imbabazi ze. Abagishidikanya mubagirire impuhwe, mubarokore nk'ababarura mu muriro, abandi mubagirire impuhwe zivanze n'ubwoba, mwanga ndetse n'imyambaro yabo yandujwe n'imigirire baterwa na kamere yabo. Imana niyibasha kubarinda kugwa mu cyaha, ikabazana imbere yayo mufite ikuzo ryayo nta makemwa, muvuza n'impundu. Iyo Mana imwe rukumbi yadukirishije Umwami wacu Yesu Kristo igumana ikuzo n'ubuhangange n'ububasha n'ubushobozi kuva mbere na mbere na n'ubu n'iteka ryose. Amina.